azo waite watu kati kati.
We mi namba sera music supply.
Download kupitia Namba Sela Media.